love. And a blessed love for the earth and souls in the world, you know. David Wonder, alongside Guardian Angel, talking about for you.
My heart is for you.
For you.
Yeah, yeah.
Shanita feel about doing aqua mini. When me try kuni trash, but don't need it a mini. Napenda vlo nan pendo nan tili ya manani. Yani why number one. Mashanita feel about doing aqua mini. When me try kuni trash, but don't need it a mini. Napenda vlo nan pendo nan tili ya manani. Kukupokea, ulitokea, nikatulia roho yangu na kila kitu changu mimi ninakupatia.
Asante for setting me free. You took away my pain and my misery. Wakiuliza ni nani ni wena mbi. Alpha and Omega and everything between. Na nikikosa sita kopa utaniletea. Na nikoshua sita kutosha ukaniongea. Kwa nema yako baba minaogelea. Umenitendea, umenitendea. Walo nilo dhani marafiki walimtokea. Kifani cha kueleza walivyonifokea. Najivunia kukupokea, ulitokea, nikatulia roho yangu na kila kitu changu mimi ninakupatia.